Izikronike zokuqala isahluko 5 verse 1. Amadodana kaRubeni zibulo likaIsrayeli ngokuba yizibulo kepha njengokuba wangcolisa umbhede kayise ubuzibulo bakhe banikwa amadodana kaJosefa indodana kaIsrayeli futhi akabhalwa ngezizukulwane njengezibulo. Verse 2. Noma uJuda benamandla kunabafowabo kwavela kuye umbusi ubuzibulo nokho babungobuka Josefa. Verse 3. Amadodana ake kaRubeni izibulo likaIsrayeli ngoHanoki noPhalu noHesironi noKami. Verse 4. Amadodana kaJoweli nguShemaya indodana yakhe noGogi indodana yakhe noShimei indodana yakhe. Verse 5. NoMika indodana yakhe noRewaya indodana yakhe noBhali indodana yakhe. Verse 6. NoPera indodana yakhe owathunjwa nguTirigati Pileneseri inkosi yaseAseriya wayeyisikhulu sabakwaRubeni. Verse 7. Nabafowabo ngemndeni yabo bebhalwe ngezukulwane zabo ngoJekiyeli inhloko noZakariya. Verse 8. NoBhela kaAzazi kaShemu kaJoweli owahlale Aroweli kwaze kwabaseNebo noBhali Mehoni. Verse 9. Ngasempumalanga wakha kwaze kwabasekuqaleni kwehlane elisuka emfuleni u-Eufrate ngokuba izinkomo zabo zanda ezweni lakwaGileyadi.
Verse 10.
Emihleni kaSawuli baphaka impi kumaGiri awa ngesandla sabo bahlala ematendeni abo ngasempumalanga yonke yakwaGileyadi. Verse 11. Amadodana kaGadi ahlala malungana nabo ezweni laseBhashani kwaze kwaba seSaleka. Verse 12. NgoJoweli inhloko noShafamu owesibili noJahanayi noShafati eBhashani. Verse 13. Nabafowabo ngezindlu zaoyise ngoMikhayeli noMeshulamu noSheba noJorayi noJakani noZiya noEbere beyisikhombisa. Verse 14. Labo babengamadodana kaAbhihayili kaHuri kaJehoamu kaGileyadi kaMikhayeli kaJeshishayi kaJahido kaBuzi. Verse 15. UHagi kaAbhidiyeli kaGuni wayeyinhloko yezindlu zaoyise. Verse 16. Bahlala kwaGileyadi eBhashani nasemizini yalo nasemadlelo wonke aseSharoni kwaze kwaba semkhawuleni yawo. Verse 17. Bonke labo babhala ngezukulwane zabo emihleni kaJothamu inkosi yakwaJuda nasemihleni kaJerobowamu inkosi yakwa-Israyeli. Verse 18. Amadodana kaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakaManase amadoda anamandla amadoda aphatha ihawu nenkemba ansala umsalo ayefunde ukulwa ayezinkulungwane engamashumi amane nane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha aphuma impi. Verse 19. Aphaka impi kumaGiri noJeture noNafishi noNodabi. Verse 20. Asizwe kulweni nabo amaHagiri anikela ezandleni zawo nabo bonke ababenawo ngokuba akhala kuNkulunkulu empini amncenga ukuba ayemethemba. Verse 21. Asusa izinkomo zabo namakamela izinkulungwane engamashumi ayisihlanu nezimvu eziyizinkulungwane engamakhulu amabili namashumi ayisihlanu nezimbongolo eziyizinkulungwane ezimbili nabantu abayizinkulungwane eziyikhulu. Verse 22. Ngokuba kwawo abaningi befile lokhu impi yayingekaNkulunkulu ahlala esikhundleni sabo aze athunjwa. Verse 23. Abantwana bengxenye yesizwe sakaManase bahlala kulelozwe kusukela eBhashani kuze kube seBhali Hemoni naseSeniri nasentabeni yaseHemoni. Verse 24. Nazi izinhloko zezindlu zaoyise o Eferi, no Ishi, no Elieli, no Azriyeli, no Jeremia, no Hotaviya, no Chakitiyeli, amaqhawa namandla, amadoda negama, izinhloko zezindlu zawoyise. Verse 25. Kepha baphambuka kuNkulunkulu wawoyise, balandela ngokuphinga onkulunkulu babantu balelozwe, uNkulunkulu abachithayo phambi kwabo. Verse 26. uNkulunkulu kaIsrayeli wavusa umoya kaPhuli inkosi yase-Asiriya nomoya kaThiligathi Philineseri inkosi yase-Asiriya wabathumba abakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakaManase wabayise ehala nase-Abori nase-Hara nasemfuleni iGozani kuze kube namuhla.